Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ku rubuga rwa internet turi kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza mbahikaza mu kiganiro muri Sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga kwijwi rya Amerika muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakipe ane yo mu itsinda rya Sahara azakina imikino ya kamarampaka mu ya Basketball Africa League BAL i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu yamaze kumenyekana. Impaka zacitse mu ijoro ryo kuwa kabiri ubwo habagaho gutungurana mu mikino ya nyuma ubwo ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia isanganywe icyo gikombe yatungurwaga igasezerwa na AS Douan yo muri Senegal. Iyi mikino yamaze iminsi 10 ikinirwa mu nzu y'imikino y'i Dakar yarinze igera ku munsi wayo wa nyuma nta ikipe n'imwe irizera ko yakomeje, dore ko amakipe yose yarangije anganya amanota. Habaho gukurikiza ikipe yazigamye amanota menshi. Iyi mikino n'indi yo mu itsinda rya Nil izatangira mu mpera z'ukwezi kwa gatanu kwa kane i Cairo mumbabarire muri Misiri, niyo tugarukaho mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Mu kiganiro cya none ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Munyandinda, umunyamakuru w'imikino w'ijwi rya Amerika uri i Kigali mu Rwanda. Twanafatanije kubagezaho iyi mikino uko yagenzwe mu itsinda rya Sahara. Jean-Claude Munyandinda, ikaze na none ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edi Rwema, nshimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi b'ijwi rya Amerika baduhoza ku mutima. Ngira ngo nongere gushimire nyine kuba wanyambaje ngo dukomeze kungurana ibitekerezo muri uru rugamba rw'imikino, urugamba abantu bose bakunda kandi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika tuzi ko ari ikintu kibahora kunyota.
Urakoze Jean-Claude Munyandinda, turi kumwe kandi n'abasesenguzi b'imikino bari budufashe gusesengura uko iyi mikino yagenze. Kuri telefoni turi kumwe na Jean-Pierre Habimana, ni umuyobozi w'ikinyamakuru Rebero gikorera mu Rwanda. Bwana Habimana, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika.
Edi Rwema, ndabashimiye, nuko murakoze kongera kuntumira koko. Ubusesenguzi wawe ukeneye kandi nanjye iyo mbashije kuvugana namwe ni kongera kungirira icyizere ndetse no kumva yuko nanjye umutaye cyangwa se icyo mbasha kuhungura hari benshi bigirira akamaro. Nuko murakoze.
Urakoze cyane Jean Pierre, kandi natwe turagushimira kubw'umwanya uba waduhaye kugira ngo udufashe gusesengura ibijyanye n'iyi mikino. Duhere kuri Jean Claude Munyandinda, wakurikiranye iyi mikino nk'uko nari mbivuze yarinze igera ku munsi wayo wa nyuma nta kipe ifite amahirwe ijana ku ijana ko iri bukomeze mu makipe ane agomba kujya i Kigali mu Rwanda. Wanyuriyemo abakunzi b'ijwi rya Amerika uko byari bihagaze ku munsi wa nyuma.
Nibyo koko Edi Rwema, urwo rujijo cyangwa se ayo matsiko yarakomeje nini wakunda kuita suspense mu rurimi rw'amahanga aho rero byarinze bigera ku mukino wa nyuma umukino twavuga ko umukino w'umunsi wa nyuma ari wo wakemuye impaka aho ngaho rero hari kuwa kabiri tariki kwa kabiri iki cyumweru itariki ya 21 z'ukwezi nyine turimo kwa gatatu aho rero imikino yabaye duhere ku mukino wabaye saa 12 z'umugoroba aho ikipe ya ABC Fighters yo muri Cote d'Ivoire yahuye n'ikipe ya Stade Malien noneho ikipe ya Stade Malien iza gutsinda ABC Fighters amanota 90-71 ibintu abantu batari biteze kubera yuko ikinyuranyo cy'amanota 19 bari amanota menshi hanyuma undi mukino nanone watunguranye ndetse kurusha n'indi yose wahuje ikipe ya AS Rwanda yo muri Senegal ikina na AS Monastir warabikomoje ko AS Monastir ariyo ibitse igikombe cy'umwaka ushize uyu mukino nawo waje gutungurana AS Rwanda yari iri mu rugo itsinda AS Monastir amanota 76-60 bigaragara ko icyo kinyuranyo nyine cy'amanota 16 cyari kinyuranye abantu batari biteze.
Jean Pierre Habimana, ikipe ya US Monastir niyo yarisanganywe iki gikombe muri sezo ya mbere yakinye umukino wa nyuma n'ikipe ya Zamalek itsinda uwo mukino, ariko ni ikipe imwe mu makipe y'ibigugu ku mugabane wa Afurika mu mukino wa basketball kuba yarasezerewe ikaba itazaboneka mu mikino ya kamarampaka izabera i Kigali mu kwezi kwa gatanu. Ibi wowe wabyakiriye ute, ubona iyi kipe kuvamo kwayo byaratewe n'iki?
Urakoze Edirwema. Ikipe gusezererwa mu by'ukuri ge icyo naje kubona ni uko hari abakinnyi benshi ikipe yari isanzwe ifite, ariko abakinnyi baza kugenda bayivamo. Ikindi imbaraga zayo buriya wa munya Australia cyangwa se umusaho Sudan uriya mugabo yarayifitiye uruhare runini cyane, nubwo yenda atariwe wenyine ariko hari abagiye bayisohokamo.
James Majok uvuga
icyo ngicyo ubwacyo gifite icyo kivuze kuri ikipe. Ikindi navuga ni uko amakipe yose aba yageze kuri kiriya cyiciro ni amakipe abakomeye, nta kipe rero n'imwe bavuga yuko ugiye gusuzugura. Kandi iyo kuba yari ifite igikombe cy'umwaka ushize byayihaga amahirwe n'igitinyiro cyo kuba ishobora kwitwara neza, ariko rero iyo ibuze elema za ngombwa byanze bikunze bigomba kuyigiraho ingaruka.
Hanyuma Jean Claude Munyandinda, nk'uko twabivuze aya makipe yariza agera ku munota wa nyuma ataramenya uko bizagenda. Umuntu arebye ku rutonde rw'uko amakipe akurikirana, usanga amakipe hafi ya yose anganya imikino yakinye. Aho ngaho abantu bakibaza ese ni kubera iki kipe ya US Monastir ariyo yavuyemo kandi yaranganyaga amanota n'ayandi makipe ane azakomeye?
Nibyo koko Edirwema, amakipe uko ari atanu yose yanganyaga imikino yatsinze, kuko dusubira inyuma gato yatwambwa ko amakipe ni atandatu, bisobanuye rero kubera ko buri kipe igomba guhura n'indi bisobanuye ko buri kipe igomba gukina imikino itanu. Aha wenda ikipe twakuramo wenda muri aya atandatu ni ikipe Kwa Falcons iyi ngiyi niyo muri Nigeria, iyo n'ubundi n'umukino wa nyuma iyo niyo yari irimo kuko yakinnye imikino yayo itanu yirangiza buri munsi umwe yayirangije kuwa mbere yari yanayitsinzwe yose, no kuvuga ngo byo bisa nkaho bitayirebaga kuko yari imaze kwiyakira ko nyine ari ya gatandatu yano ya nyuma. Warumva ziti rero kuki US Monastir ariyo nyine byarangiriyeho itashye. Ikipe ukoresha hano ariyo US Monastir, ABC Fighters, Red Basketball Club ndetse na Sadbari yo muri Mali yose urebye imikino yagiye ikina ku mikino itanu bakinnye, buri kipe muri izi tuvuze ukoresha hano yagiye itsinda imikino itatu itsindwa ibiri. Iyo rero bateranyije bakareba imikino mwatsinze n'iyo mwatsinze bingana, birumvikana ko amanota muba muyanganya, noneho mukaza gutandukanywa n'amanota ariko noneho atarayangaya barahubwira amanota bashyize mu nkangara. Aho rero baravuga bati muri izi kipe uko ari eshanu yizigamye yagiye yizigamira amanota yo mu nkangara ni iyihe kurusha indi? Bivuze ko kiriya kinyuranyo twakomojeho ikipe ya Stade Malien yabonye ku mukino wa nyuma itsinda ABC Fighters, ndetse na kiriya kinyuranyo AS Rwanda yashyizemo itsinda AS Monastir cyabagiriye akamaro. Rero bituma birangira bituma noneho bateranyije bakareba bati impanga twizigamiye y'amanota yo mu nkangara irangana ite, byatumye rero ikipe ya yeye semanatiri isigara ifite umwenda ahubwo umwenda avuga nuko amanota yinjije mu mikino bakinnye nayo yinjijwe urayateranya ukareba noneho ufite umwenda ugamite yeye semanatiri yo niyo byagaragaye ko itizigamiye ko yari ifite umwenda ibitego birindwi cyangwa se amanota arindwi tubyitse gutyo hanyuma ABC Fighters igira umwenze cyangwa se yari ifite umwenda wakinnye mu gihe yazira zisigaye rero arizo red ndetse na ice one na tad marizo zari zimaze zari zarizigamiye ku buryo uteranyije amanota bagize mu nkangara nayo batsinze mu nkangara zayo usanga ari ubu bari bafite icyo twakwita nk'impamba cyangwa se icyo bita goal difference cyangwa se point difference aho rero usanga tad marizo ndetse na ice one ndetse na red zo ziri hejuru y'amanota 12 byumvikana ko rero icyo kinyuranyo cyo kwizigamira aricyo cyasezereye yose munatire itaha nyamara yose igikombe cy'umwaka ushize.
Bivuze ko ikipe ya US Monastery yasabwaga nibura gutsinda Ice One cyangwa se igatsindwa ku kinyuranyo kitari hejuru y'amanota icumi. Icyo gihe kandi ikinyuranyo cyabaye amanota 16 mu mukino wayihuje na Ice One. Hanyuma rero Jean-Pierre Habimana, kubona amakipe atanu yose mu itsinda rimwe arangiza anganya amanota, ibyo bivuze iki ku ntera y'umukino?
Urakoze Edirwema. Icyo gihe navuga nk'uko nari natangiye ndikubwira, aya makipe uko ari atanu, amakipe cyane cyane ajya kugera hariya ni amakipe aba yerekanye ubushobozi, ikindi ni amakipe aba azi ikiyajyanye muri iriya rushanwa. Niyo mpamvu rero uko ari atanu kuba anganya amanota, icyari gisigaye wa mugani kubatandukanya ni ibitego zagiye zizigamira. Niyo mpamvu rero navuga yuko usibye ikipe ya Kwara Falcon yo muri Nigeria, twavuga yuko ari isoshamo nta kipe n'imwe ibashije gutsinda, ariko izindi babonye ko zagiye zitsindagurana. Bivuze rero yuko irushanwa kuri aya makipe ane yabashije kwikarifiya azaza mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu. Navuga yuko muri iriya tsinda rizakinira muri Misiri bizaba ari imikino ikomeye, ku buryo navuga ko kugira ngo noneho wemeze uti ikipe nka Stade Malien cyangwa se Union Sportive ibashe nako Abidjan ibashe gutsindwa cyangwa gutsinda, ntabwo wahita ubyemeza, ahubwo navuga yuko ari ugutegereza umukino urangiye.
Urakoze cyane Jean-Pierre Habibamana, nabibutsa ko uri umuyobozi w'ikinyamakuru Rebero. Jean-Claude Munyandinda, nawe iyi mikino igitangira ndabyibuka tuvuga ko amahirwe yo gusigara ari hagati y'ikipe eshatu, icyo gihe twavugaga Kwara Falcons yo muri Nigeria, tukavuga Ice One yo mu gihugu cya Senegal ndetse na Stade Malien yo mu gihugu cya Mali. Kwara Falcons yavuyemo idatsinze umukino n'umwe, ariko ayo makipe abiri ahubwo niyo yarangije ayoboye iryo tsinda. Ibyo bivuze iki ku mukino? Nawe waba waratunguwe cyane ubonye ikipe nka Stade Malien irangiza iyoboye iri tsinda?
Nibyo rwose, aho ngaho nta muntu utaratunguwe cyane cyane kuko ikipe ya Stade Malien nibyo byagaragara ko mu mikinire hari imbaraga bafite, ariko wagereranya n'ibihangange nini bagombaga guhura ukavuga uti ibyo byose biracyari insina ngufi. Ariko umuntu yagaruka kuri iki kintu abayobozi ba bari bashyizeho, uburyo bw'imitegurire cyangwa se uburyo bwo gushyiraho amajonjora, twavuga ko aba amajonjora akakaye kuko ari icyiciro cya mbere cy'amajonjora ya mbere, akaza n'iki cya kabiri cy'amajonjora mu makonferense. Ahangaha ngira ngo niho amakipe koko agaragaza ko yityaje na kompetisiyo ikiyongera cyangwa guhatana bikiyongera. Ahangaha byagiye bigaragara bifashe nk'urugero kuri izi kipe n'ubundi zisanzwe zibarizwa mu burengerazuba bwa Afurika, iza Stade Malien. Stade Malien baravuze bati twebwe icyo tugomba gukora, ndabyibuka ko kapiteni wabo yaravuze ati ikipe ya ABC Fighters yaradutsinze nubwo twakinaga nyine dushaka tike y'amakipe atatu, noneho baradutsinda banatwiyemera. Bavuga bati twebwe nta mukino muramenya muri Stade Malien muri insina ngufi, noneho baza noneho guhurira muri Sahara nukubwa ngorero ilinabjo dongera kwa wako dongera akogatingane kani kabaka chene mikino kwa wako ilinabjo kusira ho akalinguruzo dakome chane ayu kite ilinda kujemura ya chumi nagiri ya nyumaya alikoye ilinabjo nchime umunu ya shima mwitegurile na huo ni kutungula na huo umazeno kuwa na kuono ni huo unigo vitanje vizana hura huo ikiti za ajibisa hirare mbisangu kome no ni huo isa ihure na machite ya chie muka yunguze hata za sewa kome usangira itungue esho huo ni mwugwe mchini ya niri za itanje huza atungule mikite ya Cape Town Tigers Cape Town Tigers jemura Afrika yepo aho ishobora kuzagitika bwo itunguye amakipe atanzwe akomeye kuko nyine byagenze muri itsinda rya Sahara ugasanga no muri niko bigenze ibi rero umuntu agashima ko izi ngufu akenshi zituruka mu mitegurire no mu rugendo rugoye cyane amakipe abanza guseseramo kugira ngo agire muri bice bya conference ari naho ufite icyizere ko tuzajya tubona amakipe ahangana atari bya biryo kuvuga ngo hari ibihangange n'insina ngufi bikaba ari ibintu byiza kuri basketball muri Afrika egirwemo.
Jean-Pierre Habimana nakurikiye za commentaires zagiye zishirwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino abantu benshi bavuga ngo ikipe ya Rege yari ihagarariye u Rwanda muri aya marushanwa ngo yaba yaragize amahirwe gutsinda imikino yayo ya mbere bwangu na bwangu amakipe asa nkaho atarakanguga naho iyo biza gutindaho cyangwa se aya makipe nka AS Douane ndetse na Stade Malien ngo iyo iza gukina nayo mu mikino ya nyuma ishobora kuba nayo yari kuba yaravuyemo wowe ubivugaho iki cyane cyane kuri buryo ikipe ya Rege yitwaye.
Urakoze edirwe mangira ngo ku mukino wa Rege ndetse na AS Douane ubwo byajyaga gukina ndibuka yuko twagiranye ikiganiro kimwe mu byo navugaga yuko ikipe iri iwayo kandi tuzi yuko inkoko iri iwayo ishonda umukara ikindi tukumva yuko ku mikino yari yabanje yagombaga kuba itaribashije kwitwara neza yakagombye guhindukira igahera kuri ikipe ya Rege. Rege rero kuba yari izi icyayijyanye mu irushanwa igakubita ibangura burya kurya ni kare kuko mu Kinyarwanda bari baca umugani niyo mpamvu rero navuga ko imikino yayo ya mbere yabanje gutsinda amakipe navuga yuko buriya rimwe na rimwe hari n'igihe bajya bavuga ngo ikipe ishingira mu irushanwa yagiye rero akurira mu irushanwa arazamuka ariko azamuka Rege yamaze kuvanamo amanota yayo aba navuga rero ko kuba yarabashije gutsinda iriya mikino ya mbere ari byo biha amahirwe yo kuzagaragara inangamu kwa gatanu.
Jean Claude Munyandinda, igitekerezo cyawe kuri abo bavuga ko Rege yagize amahirwe cyane gufatirana ari amakipe atarakurira mu irushanwa nk'uko Jean Pierre abivuga.
Nibyo nkuko yarabisobanuye nyine kurya ni kare hato n'intera umwana ni ukuvuga ngo nabwo bavuga ko ari avantage bagize kuko bashoboraga no gutangira noneho baratsindwa noneho ugasanga n'igihe cyo kwirasira cyangwa cyo kwigarura nacyo ikigeze ntaho amazi yamaze kurenga inkombe twabivuga gutyo usibye ko nyine nanone amakipe ari mu irushanwa nk'iri ngiri hazamo no gukina ikipe yiyahura kwingi AS Douane urabyibuka ko mu gutangira abantu bari batangiye bavuga bafarike kwikipe kwiri iwabo ko abafana nta kuntu bataza ngo bashyigikire ko utangiye itsindwa ariko byagezeho n'umutoza hari igihe kigera nawe akavuga ati nibyo bireba nigikorwa guhindura ibintu bitaba ibyo bakaba banguraho n'icyizere uribuka ko ikipe yayigezeho arayitunganya kuva aho umukinnyi Stablin ziko hari imikino ibiri ya mbere yakinnye ukabona nta arasa nk'aho atemeza imikino agiye ikurikiraho bagiye bagushyira ku ruhande bigaragara ko ikipe ivuguruwe ni ukuvuga ngo rero ni urugamba rw'abahanga benshi icyo umuntu areba ni ukuvuga ngo ninda ya bukuru Rege rero nayo ayayo yashyize ku ruhande hakiri kare kuko ntabwo umuntu abavuga ati ejo nk'aho wamenye ko bizahinduka bimeze buca bucyana ayandi yashyize imbaraga rero bigikubita ibyo bita kurya avance cyangwa se abantu bagisinziriye wowe ukabatanga umushi ibyo rero ababivuga gutyo nabyo umuntu yagiha agaciro cyane cyane kuko iyo witegereje ukuntu Rege yakinnye imikino yayo ibiri ya nyuma byagiye bigaragara ko ibintu intege zari zabaye n'isubira inyuma gusa nyine igashimirwa ko ibyayo yabikoze kare kuko yavugaga iti ntawamenya birashoboka ko ibyejo bizabara ejo itsinda hakiri kare gusa n'imisomo kuri yo nisomo kuri yo kuko imikino izaba mu gihe cya kimwe cya kare kirangiza muri playoff irasaba rero ko izaza yiteguye ngitegeye gukina umukino umwe gusa guhita igihe na nk'uko byageze umwaka ushize itsindwa na CAF mu buryo butunguranye ibyo bivuga ko hari posibilite cyangwa se hari uburyo ishobora gukina ikarishya igakina kimwe cya kabiri ikaba yagera no kuri finali cyangwa se yagera na finali igakina umwanya wa gatatu izaza yiteguye nk'icyo gukina imikino itatu atari ukuzaza ije gusuhuza
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga icy'uyu munsi tukaba twagihariye imikino tugaruka hanini ku mikino yo mu itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League yarangiye kuri uyu wa kabiri i Dakar muri Senegal amakipe ane yo muri iryo tsinda akaba ariyo yamaze gukatisha tike yo kuzakina imikino ya kamarampaka Kigali mu Rwanda ayo makipe nayo nta sayandi ni ikipe ya Stade Malie yo mu gihugu cya Mali ikipe ya AS Douane yo muri Senegal Legio mu Rwanda ndetse na ABC Fighters yo mu gihugu cya Senegal kuri telefone dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika reka dufate Bruce Pascal Wirweneza
Mirewe Maramaro
Yego uri hehe
Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
Harebye ntabwo ari ikibazo nanjye ndunganira ku by'abanyamakuru bavuze kandi nkemeranwa koko n'ibyo abanyamakuru bavuze yuko itsinda Regi yari irimo ryari rikomeye cyane kuko imikino yanjye nagiye ngenda nkurikirana gake gake ndeba ukuntu Regi iri kwitwara muri rusange kuko niy'abanyarwanda niyo mu Rwanda kuko mbizera ntashidikanya ko abanyarwanda benshi cyane bari bashyigiye ikipe ya Regi yaregi basketball club rero mvuga kuri Regi turashima ko Regi yashyize n'imbaraga kuko mbere y'igihe iravuga ati reka dushyiremo imbaraga dutsinde imikino ya mbere kuko iyo urebye era kipe ya AS Douane yatsinze US Monastir yaje gushyiramo imbaraga nubwo Regi yari yaje kuyitsinda mu mukino wari wabahuje ariko wabonye ko era kipe yaje ifite imbaraga zidasanzwe mu mikino ya nyuma ari naho yakuye imbaraga zo kuba yakomeza muri iri tsinda kugira ngo izaze mu mikino ya nyuma mu Rwanda rero nkabashimira mutoza n'abanyarwanda muri rusange kuko ikipe baje bafite intego bavuga ati reka dukine dushyizemo imbaraga dutsinde turebe ko natwe twazaza gukina n'undi mu Rwanda kuko iyo urebye nyine usanga kuko iyo uriya mutoza w'ikipe ya Regi ataza guhana abakinnyi be ngo abashyiremo ingufu bakine undi mukino wa mbere rwose Regi yari gutaha nta kintu ikoze iyo iza kuvuga ati reka dufate imikino ya mbere wese tuse n'abaregeza turebe uko bimeze ahubwo bashyizemo ingufu mbere bavuga ati ikama mbaya mbaya reka tugerageze turebe kandi koko birangira babikoze rero nicyo navuga kuri iyo mikino yabaye aho ubundi itsinda rye ryari rikomeye pe
urakoze cyane Bruce i Kigali mu Rwanda mwumva ni radio Ijwi rya Amerika Jean Claude Munyandinda Bruce ati itsinda ni itsinda ryari rikomeye cyane nanone ndibuka dutangira kugeza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika iyi mikino umuntu yasaga nkaho avuga ko itsinda rya Nira ariryo tsinda rizaba rikomeye cyane cyane ko ririmo amakipe nka Petro de Rwanda ikipe nka Al Ahly yo mu gihugu cya Misiri amakipe nka Slack ariko ukurikije uko iyi mikino yagenze iri ni itsinda ryari rikomeye cyane irya Sara cyane cyane ko ryajemo amakipe yatunguye benshi amakipe arimo nka ikipe nka Stade Mali
nibyo kubera yuko niba harajemo ibi bintu bya suspense bituma abakipe atanu ubutamenya ngo ni iyihe iri buboneke muri ebyiri za mbere hakazamo no gutsindaguranwa ibyo gutsindaguranwa ni nabyo abantu banashimye cyane ni ukuvuga ngo niba ikipe ya y'u Rwanda yari hagarariye Rwanda ariyo rege yaratinze ASD wane mu buryo bworoshye irusha amanota 18 abantu babuga batahubwo irazimara rege hanyuma irangaye gatoya Stade Malien nayo irazikubita rege ishize mu kinyo gihe cy'amanota 20 ni ukuvuga ngo noneho abantu batangira kuvuga ati noneho ibintu ntabwo ibintu noneho byabaye amagasa hanyuma noneho ikipe ya ABC Fighters nayo ituruka hariya irazikubita yes Monastir abantu batabikekaga igira n'15 ibi rero twavuga ko ari umuntu adatabisekendeye neza yavuga ati ahubwo wenda nuko ziri ku rwego rumwe zikaba ziri hasi zikiritse ariko ntabwo byewe wavuga gutyo ntabwo nawe ndi kumwe nawe kuko niba ikipe ifite igikombe ari nka yesi Monastir igahura n'agahura n'ikipe Mumbabarira nagiye kuvuga ngo agakipe ariko wenda hari abayita agakipe kubera ko aribwo igiseruka ikipe nka ABC Fighters aribwo yari twahita nk'umushyitsi yinjiyemo ariko bwa mbere iseruka muri iki gice ibi rero wavuga ko iri tsinda ryari rikomeye cyane cyane muri Angle cyangwa se ku mpamvu y'uko hajemo iki kintu cya Ange kuvuga ngo amakipe amaze gukina imikino ariko ari nari ko bituramenye ngo niyo bikarishye ni nabyo abantu baba bategereje atari no muri basketball gusa no mu yindi mikino ahantu hose ugenda ukavuga uti ntawundi ko ejo bizagenda ntawe ayo matsiko aba gace cyane aha rero wa mugani abantu bashobora kuvuga bati iri tsinda rishobora kuba ariryo ryatanze amatsiko cyangwa ryatanze amashimishi menshi ariko nanone iteguye se itsinda rya niri naryo kuko amakipe aririmo nubwo nyine hari ibihangange bibiri ku rupapuro washyira ku ruhande ukaba bati anahine ni ikipe ikomeye ikipe yashoboye guhirika Zamalek mukeba wayo ibihe byose ikayitwara igikombe cya shampiyona ikipe ya Petro de Rwanda nayo ifite abakinnyi benshi yagiye ikura muri amakipe akomeye aho wenda ukavuga ngo turekize gitwikire ku ruhande hanyuma ibisigaye ni Cape Town Tigers, Slack, Ferroviario Rabeira ndetse na Fite Villa byo muri Uganda ahangaha nabo abantu wenda bategereza bakareba kuko ibi byagiye bitungurana mu itsinda rya Sahara bishobora no kubibona muri iri tsinda rya Nili rizakinira mu Misiri.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Haba kubaho Norbert wiriwe neza.
Halo
wiriwe.
Wiriwe neza Jeff.
Ni Edir Gwema.
Edir Gwema.
Uri hehe Norbert?
Ndo wajyara mu Rwanda mu karere ka Rulindo.
Ni ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ndari nambe tuanze tubashimire. Ariko ikibazo njya nibaza ese iyo batoranya ariya makipe bagendera kuki ese nibu iyo bajya gutoranya nanone aho bazakirira ni bihe bintu biba bigomba gusabwa kugira ngo wenda n'umuntu udasobanukiwe ibintu by'imikino y'amaboko wenda we yabimenya.
Urakoze cyane. Ntabwo dufite abahagarariye irushanwa rya Basketball Africa League ariko mugenzi wanjye w'umutumirwa uyu munsi Jean Claude Munyandinda wagerageza ukamusubiza.
Nibyo koko kuva iri rushanwa rya Basketball Africa League ryatangira ibiko byatangiye igitekerezo cyo kurikiraho cyagiyeho muri 2019 ariko kubera hagiye hazamo n'izi mbogamizi zirimo n'icyorezo cya COVID-19 irushanwa nyirizina ryatangiye muri 2021 ubwo rero uribuka ko imikino yabereye mu Rwanda finale cyangwa se imikino ya nyuma ngira ngo guhera icyo gihe kugeza n'ubungubu ni imyaka ikurikiranye finale rigomba kubera aha rero nta ibyo yaravuze ati bahera kuki bahitamo amakipe azaseruka nabimubwira kuko ntekereza ko nta nubwo ari ibanga ni formule yabo ni ukuvuga ngo amakipe yose abishaka muri Afurika ariyandikisha akaba yavuga ati amakipe yabaye ya mbere nyine iwayo muri basketball mu bagabo ariyandikisha ariko noneho iki cyiciro twita final kitabirwa n'amakipe 12 ahangaha hari amakipe 6 aba afite tike automatique atagomba gucamo ayo majonjora yari yose bakavuga bati mu makipe 12 tuzaba dufite azakina hatana aya ngaya yo azava mu bihugu 6 bisanzwe bikomeye hari icyo bita rero urutonde bahera ku rutonde rw'isi rwa FIBA cyangwa se n'urutonde rwo muri Afurika bakavuga bati ibihugu 6 bigomba guseruka ubwo rero nanihuse nahita nkubwira ni ibyo bihugu ni ibihugu 6 koko hari Misiri hakaza Angola hakaza Tunisia hakaza Nigeria hari Senegal No, niwe mu Rwanda. Urwanda ariko rwo byabaye nkaho rwinjiyemo amahirwe rwabonye kugira ngo rujye ruboneka muri aya sandatu akenshi rwayabonye muri 2022 aho ikipe yari ihagarariye Rwanda ariyo Partie de Football Club yari yashoboye kwitwara neza iri iwayo izamura urwego iboneka muri ane ya nyuma uziko yagarukiye muri kimwe cya kabiri ikayikona umwanya wa kane icyo gihe noneho ayo manota cyangwa se bita coefficient nizo zafashije ikipe noneho ya rege ubwo yitabiraga ku mwaka wakurikiyeho guhita iboneka mu batandatu atagombye guca mu kayunguzo ubwo rero nsubiyemo navuga nti ibyo bihugu bitandatu ubwo dufashe wenda nk'uyu mwaka uko byagenze ibihugu bitandatu byaserutse amakipe yabyo yaserutse atagombye guca mu kayunguzo ni amakipe yo mu Misiri ubwo nakubwira ko arahiriye mu Misiri nyine niyo izaseruka hakaba Tunisia yari ihagarariwe na Monastir hakaza Nigeria kwa Falcon yari ihagarariye nubwo nyine yatashye hakaba u Rwanda rwari ruhagarariwe na Reg hakaba na Senegal yari ihagarariwe na Esduane cyane ko yari no mu rugo hanyuma ikipe igihugu cya gatandatu ni Angola rero ihagarariwe na Petro de Rwanda ziko nayo iri muri conference ya Niri izahatana mu kwezi gutaha ibyo bihugu rero bitandatu kuyunga ubu ikipe yabaye iya mbere muri shampiyona y'icyo gihugu icyo gihe muri bare nta handi nyura ihita ibona tike otomatike hanyuma ibihugu bisigaye noneho bigaca mu majonjora ibihugu bishobora kuba ari ibihugu 30 cyangwa se 31 bigomba kwishakamo atandatu rero ni usanga bavuga bati amajonjora ya mbere yabaye ya kabiri yabaye kugeza ubwo hasigaye icyo bita elite 16 ni ukuvuga ngo 16 nanone meza muri Afurika ariko nanone atari muri ariya atandatu ya mbere abayabonye tike otomatike ubwo rero niho uva ngo conference UEC cyangwa conference EC ariho rero hazamukira andi makipe atandatu muri 16 hakabonekamo andi atandatu meza cyane ariyo rero atayongera kuba ariya atandatu icyo gihe rero y'amakipe abaye 12 bahita bakora tombora iyo tombora rero niyo ivuga iti hari conference ya Nil hakaba na conference ya Sahara ubwo nyine impamvu babyita gutyo ni uko bagereranya n'aho biba byabereye birashoboka ko umwaka utaha cyangwa izakurikiraho irushanwa rizabera aya matsinda azabera mu bindi bihugu icyo gihe wenda kwitwa Sahara sinzi ko byakomeza kwitwa Sahara kandi wenda byabereye nko mu Rwanda cyangwa wenda muri Angola amazina ashobora kuzahinduka ariko ni ukuvuga ngo hari amakipe atandatu abona tike otomatike na gatandatu agomba guca mu kayunguruzo niko nabisobanurira umukunzi wacu
urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda ubisobanuye neza cyane Jean-Pierre Habimana bal itangiza irushanwa intego yabo ya mbere kwari ukugerageza guteza imbere uyu mukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afurika ariko nanone no kugerageza kugaragaza impano z'abana b'abanyafurika bakina uyu mukino akenshi batabona amahirwe yo kuba bagaragaza ubwo bushobozi n'impano zabo ku ruhando mpuzamahanga iyi ntego urabona bal irimo kwigeraho
murakoze Edirwema nge navuga yuko intego irimo kwigeraho reka yenda ngere mu Rwanda aho mperereye iyo ugeze kuri lise ya Kigali ukareba uburyo abana baza gukurikirana imikino ya basket cyangwa se mu marushanwa agiye atandukanye y'ibigo muri za interscolaire ubona yuko bar yazamuye urwego ndetse n'abana usanga bahatanira gushaka uburyo bazamuka bagakinira amakipe agiye atandukanye reka ngaruke noneho ku kijyanye n'uburyo abakunzi b'uyu mukino basigaye bawukunda kubera uburyo navuga yuko bashyizeho formule nshyashya y'uburyo iri rushanwa rigomba gukina nkaba nakubwira yuko iyo ngira ngo ubutaha ubwo byaberaga inanga mu Rwanda wari uhari wabonye uburyo abakunzi b'iyi mikino cyangwa se basket basigaye baba ari benshi kandi babyigana bashakisha amatike ku buryo niyo amatike akizweho usanga baba barwanira kugira ngo bayagure hakiri kare akarangira hakiri kare rero navuga yuko intego yaryo barimo bagenda bayigeraho kandi cyane cyane iyo ubirebe mu mashuri ari hasi cyane cyane ya za primaire ya za secondaire ubona harimo icyaka cyane
Jean-Claude Munyandinda Habimana aravuga ko iyo ntego bayigezeho kandi urebye nk'aya makipe yo mu itsinda rya Sahara ukareba nk'ikipe ya Stade Malien average y'imyaka y'abakinyi bayo ni imyaka 2022 bivuga ko koko bashize imbere guteza imbere ababana kandi nibaza ko ari nazo ngufu ikipe ya Stade Malien yari ifite cyane cyane ko yari ifite abana bakiri bato bavuduka bakina umukino wihuta cyane
nibyo iki kintu kigikorwa ngira ngo NBA kufatanye na FIBA Africa bakoze ni kintu umuntu yashima ni kintu yashima kubera yuko usibye no kuvuga ngo arazamura urwego nibyo koko bagira ngo azamura urwego umwana ukiri muto ariko abanavuga ati reka ndebe nk'uko ibihangange bihora bigaragara hirya no hino ku mashusho kuri za televiziyo bavuga bati umukinnyi ngira ngo iri rushanwa umuntu yagereranya n'umupira w'amaguru ujya wumva ngo championnat d'Afrique de Nations irushanwa rihuza abakinnyi basanzwe bakina muri ibyo bihugu cyangwa se ni irushanwa rya CAF Champions League aho bavuga bati ni irushanwa ikipe izatwara igikombe nzabona ishimwe runaka nzagaragara kuri televiziyo iyi n'iyi nakubwira ko ubu ngubu nko mu Rwanda iganiriye n'abakinnyi bo muri basketball baravuga bati dukurikije uburyo ikipe ya Patriots Basketball Club ndetse na Red abakinnyi bagiye bigaragaza hirya no hino ku isi bakabareba usanga ahubwo mu yindi mikino nko muri za volleyball cyangwa football nabo bavuga bati aba bantu badutanze umushi natwe dukwiye gushyira imbaraga mu byo dukora kugira ngo natwe tuzagaragare hirya hino ku mateleviziyo n'ubundi bitangazamakuru binyuranye
n'uburyo wenda Basketball Africa League ikoresha rwo gukoresha abambasaderi bayo cyane cyane abakinnyi bakanyujeho muri NBA usangamo abantu nka Lauden ugasangamo abantu nka Mutombo ugasangamo abantu nka Hakim kenshi bagaragara muri iyo mikino ibyo nabyo nibaza ko hari ukuntu bifasha kugira ngo nabo bakinnyi byonyine kuba babonana nabo bantu bagakurijeho mu buryo bworoshye cyane nabyo bibaha akanyabugabo
nibyo koko karabaruko mujeho ba Mutombo ndetse twavuga ko n'uyu mugabo amaduga Lofal nawe ya Senegal nawe uyobora bare nawe n'umwe wa legende bakanyijeho nawe yagiye akina mu makipe yanyuranye akomeye y'i Burayi no muri Kazuzu za Amerika ku buryo kwisanga cyangwa se kuba abana bavuga bati dore ba bantu bakanyijeho mu minsi yashize reka natwe tubafatireho urugero n'ikintu kiborohera ndetse no muri ibi bijyanye no gushaka abafatanyabikorwa ndetse n'abaterankunga buriya biba byoroshye buriya contact cyangwa se kuba umuyoboro waboneka wo kuvuga ngo biriya bigo bikomeye twabigeraho gute iyo ujyanye izina rikomeye ryakanyujijeho icyo gihe no kuba bagukingurira umuryango ntabwo ari ibintu byagorana cyane
tukivuga ibyo byabakanyujijeho n'abambasaderi bagenda bafasha irushanwa gutera imbere umuntu yavuga ko umushya winjiye muri irushanwa ni Dwayne Wade ndetse uyu Dwayne Wade Jean-Claude Munyandinda umuhungu we Zaire Wade ari mu bakinnyi bazakinira ikipe ihagarariye Afrika y'Epfo Cape Town Tigers nibaza ko muri iyi mikino iyo kipe iramutse ikomeje ikazaza i Kigali mu Rwanda azaba mu bakinnyi nka Joe Cole babaye abastari cyane mu rushanwa rya Basketball Africa League ubwo yakinwaga ku nshuro ya mbere i Kigali gukinisha ibihangange nk'ibi cyangwa se umwana w'igihangange nka Dwayne Wade byo bivuze iki mu guteza imbere iri rushanwa
nta kindi bivuze ni uko bakizina ry'irushanwa ubwaryo kwimaketinga ku buryo icyo gihe ari n'abantu bashobora kuza kuvuga ati reka turebe wa mwana w'igihangange tujye kureba wa mwana wa kiriya gihangange uko yitwara nubwo wenda mu kibuga performance zaba zitari hejuru ariko izina bamwubakiye umubyeyi yamwubakiye nibyo yuririraho bikaba byazanamuherekeza nabakikorera ibigwi bye ariko ni ikintu kiremereye cyane bireba tuyo dutandukiye gato y'umupira w'amaguru iyo bavuga bati Andrea UDB na Jordan Ayu bari mu kibuga mu ikipe y'igihugu imwe n'ubwo nyine performance y'ubundi basanzwe nabo bafite izo mbaraga zo kwigaragaza ubwabo bagenda batagombye kuririra kurya izina rya se ariko abantu baravuga ati reba ba bahungu reba ruriya rubyiruko reba urubyaro rwa Abediteri mu kibuga barimo barashaka kugera ikirenge mu cyase kiba ari ikintu gifatika. Ku ruhande rumwe hari iryo shaka ryo kuba umukinnyi ku ruhande rw'abashaka gutera imbere, hakaba n'ibyo zina babarubakiwe n'abakurambere babo cyangwa se ababyeyi babo. Ibyo rero nabyigira icyo ugasanga stade yakubise yuzuye cyangwa se ugasanga arena yuzuye. Kubera iki? Hari abaje kuko bareba icyo kintu cy'umukino nyirizina, akaba n'abaje baje kwirebera spectacle ndetse baje no mu rwego rwo kwidagadura. N'ubwo wenda basketball waba atari cyo ariyo passion yabo ya mbere, ariko bavuga ati umusari yaje n'umwana we yaje reka tujye kwirebera.
Kandi ndibaza ko uyu Dwayne Wade uyu muhungu we ikipe ya Cape Town Tigers iramutse ibonye tike yo kuzakina imikino ya kamarampaka izabera i Kigali, Dwayne Wade nawe abakunzi b'umukino w'intoki wa basketball mu Rwanda bashobora kuzamubona aje gushyigikira umwana we. Jean Pierre Habimana, kuri wowe uru ruhare rw'ibi bihangange mu guteza imbere uyu mukino ubona ari uruhe ruhare, cyangwa se ubona ibyo bakora hari umusaruro bitanga?
Urakoze Edirwema. Reka yenda mpere kuri uyu musore ukinira ikipe ya Rege wanakinye n'ikipe ya Patriot ariwe Jean Jacques Wilson. Ngira ngo ubushize yahawe igihembo, icyo gihembo ari kizamufasha kuzamura urubyiruko rukunda gukinira umukino wa basikete kuri Rafiki, ndetse navuga yuko asa nkaho yamaze kubitangira ku buryo usigaye basanga abana benshi barimo badunda imipira bagerageza gushuta bashaka kugira ngo bazagere ikirenge mu cye. Hanyuma rero ngarutse kuri ibi bihangange nk'uko warubimbwiye, ni bimwe mu bituma irushanwa rirushaho kuryoha. Iyo ubona ibihangange bigenda bituruka hirya no hino bikaza gushyigikira cyangwa se bikaza gukurikirana uyu mukino, bidatuma n'abandi biyumva muri uyu mukino, ugasanga yenda ku rwego rw'ubukerarugendo cyane cyane mu Rwanda birushaho kuzamura ubukerarugendo. Koko igihangange nk'icyo cyageze inangaha, ntabwo gishobora kugenda kidasuye ibirunga, ntabwo gishobora kugenda kidasuye parike. Bikaba navuga rero ko ari bimwe mu bituma iri rushanwa rirushaho kuryoha, kandi nanone rikaba rirushaho gukurikirwa na benshi ku isi.
Wenda tugaruke nko ku Rwanda kuko ari urukomojeho. U Rwanda rwasinyanye amasezerano na Bali yo kwakira iyi mikino imyaka itatu, hari icyo rumaze kungukamo. Ese mubona rushobora kuzongera ayo masezerano kugira ngo rukomeze rwakiriye imikino? Ese ubundi biremewe Jean Claude Munyandinda ko rwakongera ayo masezerano akarenga imyaka itatu?
Biremewe, ntekereza ko byemewe. Gusa ntekereza ko u Rwanda niba rwararebye kure rukavuga ruti kwimenyekanisha bice mu irushanwa rikomeye nk'iri ngiri, ndetse bakanafatirana bakavuga bati reka dufate imyaka itatu, ngira ngo bajya gufata imyaka itatu nuko bavugaga bati ntabwo wenda ariko tubona ibyiza gusa, hari n'abandi babibona ariko wenda bashaka kureba ngo barebe aho byerekeza. Abantu rero baretereje ngira ngo nabo barahari. Kuba u Rwanda rwakororonja ngira ngo bo ntabwo banashidikanye, kuko bo bamaze kubona nabo babyivugira iyo bareba inyungu yagiye ivamo mu biganiro mu minsi yashize. Abahagarariye minisiteri ya siporo bagiye batanga raporo babwira itangazamakuru ibintu bagiye bungukiramo, ari ibifatika ari n'isura y'igihugu kumenyekana neza mu ruhando mpuzamahanga. Ahangaha ngira ngo ntabwo nzi wenda gahunda bo bafite nk'abayobozi cyangwa bareberera imikino, cyane cyane ko ari na gahunda ireba igihugu cyose, ariko ntekereza ko biramutse ari ibintu bagiramo uruhare nta rundi ruhande rundi bigomba gusaba, nta zindi kondisiyo, nta zindi challenge, ngira ngo nabo aba mbere kuyongera. Ahubwo ntabe nk'ibi myaka itatu wenda bagacyaho indi itatu ikaba itandatu gusa. Nyine mu bijyanye na siporo ntekereza ko nanone kwikanyiza Edirwema, ntekereza ko abantu bamwe batangira kuvuga bati ese ubuntu wajemo kwikanyiza, nubwo nyine u Rwanda rwo ruvuga ruti twebwe turashaka kuba igicumbi cy'imikino ikomatanyije n'ubukerarugendo, ariko ntekereza ko hari ibindi bihugu nabyo bishobora kuba bifite ayo mashyushyu. Gusa kubikunda kubyifuza kuba wategura finale nk'iyi ngiyi ni kimwe, ariko no kuba ufite ubwo bushobozi ni ikindi. Tekereze ko rero niba muri Afrika ibihugu bifite wenda infrastructure cyangwa se ibikomerezo bijya bibiri mu rwego rumwe na Kigali Arena tubona yakira finale, ngira ngo si ibihugu byinshi, ni ibihugu wenda nka Tunisia, ni ibihugu nka Afurika y'Epfo, ni ibihugu nka Angola, ni ibihugu nka Maroc, ni ibihugu nka ibihugu nyine bisanzwe n'ubundi bizwiho kugira ibikorwa remezo nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero usanga posibilite cyangwa se opisiyo ntabwo ziba ari nyinshi, nk'uko ubona wenda mupira w'amaguru usanga ari ibihugu nk'umunani, icyenda, icumi biba bibyifuza, ndetse ugasanga bashyizemo n'imbaraga nyinshi za robingi rimwe na rimwe bikanamigana. Ahangira ngo wenda impamvu u Rwanda rwakomeje no kugenda rwiyongeza nuko hari ibihugu bimwe byavugaga biti reka tubandutire wenda aho byerekeza, kubera ko wenda no kubitegura atari ikintu cyoroshye, ariko n'ibyo bivuga n'ibyo bikorwa remezo ntabwo biri henshi, biri mu bihugu nyine n'ubundi bisanzwe byarakataje mu iterambere muri Afurika, aribyo nka Afurika y'Epfo twavugaga, izo za Angola, izo za Misiri na Maroc na Tunisia na Kameruni mu minsi ishize nayo yagize yubaka ibibuga. Ariko dufashe nko muri kano karere duhereremo tuyaga Bigali ya Gibwema, ngira ngo aho wasanga igikorwa remezo kimeze nka Kigali Arena, ngira ngo byapfa no ntabwo byapfa koroha. Ngira ngo rero u Rwanda birashoboka kuri icyo kibazo yarabaye kuri icyo kibazo cy'uko bashobora kwiyongeza, birashoboka, ariko uko mbibona ngira ngo wenda nabo bashobora kuvuga bati imyaka itatu reka wenda n'abandi ayo mahirwe bayabone. Gusa icyo mbona wenda gishoboka ni uko bashobora kuvuga bati okay, wenda final wenda ijye mu kindi gihugu, ariko wenda bari bafata wenda niyo forme idahindutse kuvuga ko ari ama conference ebyiri, bakavuga bati noneho wenda reka wenda tuzakire imwe amakipe atandatu ahurira hano i Kigali, andi wenda azahurire mu kindi gihugu, noneho finali nayo ibere mu kindi gihugu. Ku Rwanda ntabwo byabagwa nabi, ariko rero mu rwego rw'inda wenda kwikanyiza, ngira ngo wenda bashobora kuvuga bati reka wenda bijye n'ahandi, wenda tuzongere tubifate hashize undi mwaka umwe. Gusa icyo mbona bare wenda sindi mu bafata ibyemezo cyangwa batanga ibitekerezo, ariko ifurumire ya conference A na B cyangwa se huku Sahara na Nili byari bimeze, ni ibintu bagomba gukomeza kuko ni ibintu byagiye bitanga akazi na competition n'abantu hirya no hino n'abatari muri icyo gihugu byabereyemo bikurikira ku mateleviziyo n'amaradiyo, ugasanga birabashimishije cyane. Iyi formire ni nziza, nanatekereza ko yewe ku bwanjye ku giti cyanjye nigereranyije n'iri ya formire twatangiriyeho y'amakipe 12 yahuriye i Kigali, ngira ngo iyi ngiyi y'amakonferanse A na B ni nziza mu rwego rw'uko nyine hazamo iyo competition, ni byiza ariko bibera mu bihugu biba bitandukanye. Ariko ntekereza ko impamvu wenda babikoze kuriya bigitangira amakipe 12 agahurira hamwe, ngira ngo impamvu nyamukuru n'uko nyine hari kiriya kibazo cya COVID-19, ubungubu bikaba bisa nk'aho byagiye ku ruhande. Ntekereza ko u Rwanda rurabitekereza nk'u Rwanda subira inyuma, ariko ndanatekereza ko bashobora kubishyira mu kindi gihugu wenda umwaka utaha, kugira ngo ako kantu ko kwikanyiza ko kumva ibintu byose byiza byaje iwawe wenda kaba kagiye ku ruhande.
Nibaza ko mu gihe hafi cyane dushobora kuzamenya uko bizagenda n'ibihugu bishobora kuzakira imikino itaha. Urakoze cyane Jean Claude. Kuri telefoni dufite umukunzi w'Ijwi rya Amerika Marcel, utubabarire kuba twakugumishije kuri telefoni umwanya munini. Wiriwe neza. Uri hehe?
Kigali mu Rwanda. Kibazo cy'ibibazo bibiri ariko kimwe wakimbarije, nanjye nashakaga kubaza ku bijyanye bajya gushinga ibidari cyo bari bagamije n'intego bari kuzigeraho, wakimbarije icyo ngicyo n'ibisobanuro batanze nabyumvise. Ahubwo ikibazo ubwo cya kabiri kisigaranye, iyo turebye basket muri Amerika ubona ari umukino unazi kurusha umupira w'amaguru, none muri Afurika iyi basket yacu mubona hakorwa isi kugira ngo abakire bashoremo amafaranga nk'uko NBA muri Amerika yanditse izina. Murakoze.
Urakoze cyane. Jean Pierre Habimana, kuri icyo kibazo birapfira he?
Murakoze Edir Vema. Icyo navuga burya ntabwo umwana avuka ngo yuzure ingobyi, ibintu bigenda bizamuka buhoro buhoro, ni nacyo twari twatangiye tuvuga ku kijyanye n'uburyo iri rushanwa ririmo rigenda rirushaho gukangurira amakipe. Nangira ngo ubushize hari ikipe ya Patriot mu Rwanda, ubu ngubu hari Reg, ariko nanone nandi makipe nk'ikipe ya APR kugeza ubu ngubu navuga yuko nayo irimo ishyiramo imbaraga ibya gutangaza ubutaha ariyo ibashije kuboneka bitewe n'uko abashije kwegukana shampiyona. Ariko noneho reka ngaruke ku kibazo yarabajije kijyanye n'uko abashoramari bashobora gushora imari muri basikete ku buryo ishobora kuzamuka. Burya n'abashoramari iyo bajya gushora imari yabo bayishora aho babona ko bazunguka, ntabwo ashobora gushora imari aho atazunguka. Mu gihe rero amakipe akotana, amakipe arimo ahatana ashyiramo imbaraga, bikagaragara yuko abakunzi bamaze kuzamura urwego rwayo n'abashoramari bashobora kuzamuka, bugasanga batangiye gushoramo amafaranga. Kugeza ubu navuga yuko Beka ikigo cy'imari cyangwa se banki irimo ishoramo amafaranga ugiye kureba atari makeya, ariko n'abandi bikorera ku giti cyabo bazagenda bashoramo imari bakurikije uko babona umukino uhagaze. Kuko kugeza ubu ngubu navuga yuko umukino wa basket urimo urazamuka ku rwego rushimishije, aba navuga yuko mu minsi iri imbere ushobora no kuzaruta umupira w'amaguru koko bigaragara ko hari aho umaze kugera. Ikindi ngira ngo mu minsi ishize twabonye umukino w'amagare, ariko ubu ngubu navuga yuko urimo usubira hasi utarimo kuzamuka nk'uko wazamukaga ahubwo ugenda usubira hasi. Niyo mpamvu rero iyo babashije kwikarishya bakerekana ingufu byanze bikunze abashoramari nabo bambara aho barekereje kugira ngo ya mafaranga abashe kuyashyiramo.
Urakoze cyane Jean Pierre Habimana. Mu kanya mu minota icumi gusa turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko mbere y'uko tugisoza reka tugerageze turebe uko ishusho y'itsinda rya Niri ihagaze. Jean Claude Munyandinda, mu magambo make cyane, iri tsinda rigizwe n'ayahe makipe, ingufu z'aya makipe uzibonute?
Urakoze cyane Edirwema. Nibyo koko amakipe ni atandatu nk'uko n'ubundi mu itsinda rya Sahara yari amakipe atandatu. Amakipe rero arimo n'aya ngaya, hari arahiriye mu Misiri ni ikipe y'igihangange, hakaba Petro de Rwanda iyi niyo muri Angola, ikipe ya gatatu ni Cape Town Tigers niyo muri Afurika y'Epfo, ikipe ya kane iri mu itsinda rya Niri ni Sedu Legacy Athletic Club, mu magambo ahinnye ni Flak, iyi niyo muri Guinea Conakry, hakaba kandi ikipe ya Ferrovia Uganda yo muri Mozambique, ndetse na City Oilers ni ikipe y'abaturanyi yo muri Uganda. Ngabe rero amakipe atandatu bagomba kwishakamo amakipe ane, ayo makipe ane rero akazaza yiyongera kuri ariya ariyo Stade Malien, AS Douane, Reg ndetse na ABC Fighters yamaze kubona tike. Aya rero ni urugamba ruzatangira nk'uko wabikomojeho ku itariki ya 26 y'ukwezi gutaha kwa kane, nari iminsi icumi. Ubwo iri tsinda rizarangira, imikino rizarangira ku itariki ya 6/5. Aha rero nyine ntabwo byoroshye, ariko warumbajutse se wabona ingufu zihagaze gute? Ahangaha umuntu yavuga ko Al Ahly izabikinira mu rugo, ni ikipe gihanganye ku rwego nk'uko bizwi umupira w'amaguru ko ariho rihanganye na Zamalek. Izi kipe nk'izi ihanganye ziba zifite amakipe muri discipline zitandukanye yose akomeye. Al Ahly rero twavuga ko kuri wayo nabyo birayiha avantage no kuba yarahigitse Zamalek ikayitwara shampiyona, umuntu yavuga ko iri mu makipe ari favori. Petro de Rwanda nayo ni ikipe ikomeye, ni ikipe muri 2021 ubwo bari yatangiraga yegukanye umwanya wa gatatu, uribuka ko yatsinze Patriote bakina umwanya wa gatatu finali icyo gihe yabaye hagati ya Zamalek na Yes Monastir. Zamalek iragitwara, ariko Petro de Rwanda umwaka ushize yakinnye finali, ni ukuvuga ngo iragenda itera intambwe ijya imbere. Ivugitse bwa mbere nagarukiye muri demi finali, ubushize nagenze finali, bo barabuze bati noneho nta gisibya uyu mwaka n'uwacu. Icyo gihe rero nibwo bahise banavuga bati ku bakinnyi dusanzwe dufite bakomeye, abakinnyi basanzwe bafite bakomeye barimo bari aba Morais basanzwe n'umuda bingengerwaho, bongeyemo abakinnyi bakomeye barimo Bukuru Suleimani Diabate, uyu nguyu yakinnye Zamalek akina ndetse na Yusuf Monastir, ubu ngubu ari muri Petro de Rwanda, ni umukinnyi mwiza w'umemeri ariko kabuhariye Ater Majote wigenda gukomozaho, uyu nguyu ni umupivu ukomeye cyane ufite ubwenegihugu bwa Sudani ndetse n'ubwa Australia, afite ubwenegihugu butatu ahubwo Sudani, Australia na Libani. Umusore rero wagiye wigaragaza kuri iyi kipe rero ya Petro de Rwanda yo muri Angola, kuba yarazanye abasore igengera ku bandi basanzwe bakomeye n'umutoza wabo witwa Neto w'umunyabrezil, ngira ngo nawe umuntu yago bafite kuba yakina finali, ibyo ngibyo nyine bo ntibabishidikanya, ariko sibihagije kuri bo barashaka gutwara igikombe ahangaha rero ikipe ebyiri umuntu yavuga ko wenda arizo zihabwa amahirwe nubwo nyine ashobora guhinduka byinshi ariko noneho Cape Town Tigers nayo nayo ni ikipe yatangiye kugira imbaraga mu mwaka ushize yakinye playoff nayo ntabwo umuntu yayima amahirwe ndetse na Flak ni Senegal Athletic Club yo muri Guinea nayo si nshyashya umwaka ushize yari ihari ndetse ikina playoff usibye ko ayisivamo hanyuma rero Sitio Iranzi nayo ya Uganda nayo ntawamenyesha gutungurana nubwo nyine amahirwe menshi ahabwa ndetse na Ferroviario da Beira nayo ni ikipe ushize nayo yari iri muri conference ya Sahara ariko ntiyashobora kurenga ako kajo ako kayunguruzo umuntu wenda yavuga ko Ferroviario da Beira na Sitio Iranzi arizo wenda wavuga ko umuntu yashidikanyaho ariko nyine gutungurana ni ibintu abantu bagomba kwitega ahangaha Ferroviario da Beira atitandukanye na Ferroviario de Maputo arabenshi bakunda kuzikonfuzinga cyangwa se kuzikiranya ariko iyindi Ferroviario de Beira yakinnye umwaka uhize muri conference icyo gihe yari muri Sahara ariko muri bari ya 2021 ikipe yari iri Kigali ni Ferroviario de Maputo zikaba ari ikipe ebyiri zitandukanye
Jean Pierre wowe ubushishozi bwawe nuko ubona ibintu urabona amakipe ane azava muri iri tsinda rya niri araya Jean Pierre
kubije munyandinda vuze ntago ndi bu benzeho byinshi koko abayakurikiranye kandi byose ababizi gusa ikipe ya Ahiri ndetse ni ikipe ya Petro Athletic n'amakipe navuga yuko by'impamahirwe kugira ngo azatambuke rwose bitayagoye ariko andi ashobora kwisanga muri City Oilers yo muri Uganda ndetse n'ikipe ya Cape Town nubwo munyandinda yigeze gukomoza avuga ko ikipe ya Cape Town ishobora kubyigaragaza nibyo sindihakana ariko nanone iyo ugiye kureba aya makipe abiri nari maze kukubwira Petro Athletic nk'uko yavugaga abakinnyi yabashije gushaka ndetse no kongeramo iyo iki ishaka so kugira ngo ibe karitsiye muri iri conference ahubwo igishaka ni igikombe kuko ngira ngo ubushize yagarukiye ku mwanya wa kabiri ikindi nkaba navuga yuko rero ikipe ya Ferrovia Beira ndetse na Strat nazo zishobora kuzaza ziherekeje izi kipe ebyiri gusa ni urugamba rukomeye koko hashobora kubamo gutungurana nk'uko n'ubundi aho twari twiteze ko amakipe akomeye nka US Monarchy ushobora gutambuka bitayigoye ariko ngira ngo yatwigaye mu rugo igiye kwitekerezaho nayo bita Nkwara Falcon yo iracyafite urugendo niyo mpamvu navuga ko ari amakipe uko ari abiri yo byanze bikonze aragomba kuboneka inanga y'Ikigali ariko ataje gutembera ahubwo icyo ashaka ari igikombe
mukanya turaba dusoje iki kiganiro gusa nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko amarushanwa mu itsinda rya Nil azatangira ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane akarangiza tariki ya 6 y'ukwezi kwa 5 hanyuma imikino ya kamarampaka i Kigali mu Rwanda ikazatangira guhera tariki ya 21 kugeza ku ya 27 i Kigali mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda mu gusoza iki kiganiro urebye muri rusange mu itsinda rya Sahara ikipe ya Stade Malien nibyo koko niyo yegukanye umwanya wa mbere ariko nk'ikipe yagushimishije kurusha izindi niyi
yewe wenda ikipe nashima ikipe ya AS Douane iyo muri Senegal ni ikipe koko muri match de retour cyangwa se umukino watangiye umukino ufungura yaratsinzwe na Egypt Fighters irushwa amanota 6 ariko ntabwo byaje kwica intege yarawubipire reka dukomeze dukukuze umukino wa kabiri nawo yarawukinnye nayo nayo ntiyawutsinze nayo yarawutsinzwe kuko yatsinzwe n'u Rwanda 69-55 icyo gihe abantu batangiye bavuga bati ikipe iri mu rugo ariko igiye kumera nka ngenzi yayo yitwa Duke nayo yatsinzwe hafi imikino yose ariko yaje kwikamata rero atsinda ibona na tike ibiro bikari bishimishije cyane 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 ubukinnyi wayo yitwa Kickford wayihetse cyangwa ko yayihetse mu gihe abantu batekereza ko ikipe yasezerewe ariko iza kwikamata birangiza neza ubona tike izayiza mu Kigali
Jean-Claude Munyandinda umunyamakuru w'ijwi rya Amerika w'imikino ndagushimiye cyane kuba kanya waduhaye kugira ngo tuganire wakoze cyane
Murakoze cyane namwe ndi ndetse shimiye na Jean-Pierre Tapata.
Jean-Pierre nawe ndagushimiye cyane. Arakoze Jean-Pierre Habimana no umuyobozi w'ikinyamakuru Rebero gikorera mu Rwanda. Shuti mwari muduteza amatwi aha ni naho dusoreje amakuru yacu nako ikiganiro muri sanga cyacu kuri uyu munsi. Nibutsa ko abayisilamu ku isi hose kuri uyu munsi batangiye igisibo gitagatifu cya Ramadan, aho muri mwese namwe tukaba tubifurije igisibo cyiza. Mwumva aka karirimo.
سلام أزهر وفل واقع صبح أجمل غرار درب السلام أزهر وفل واقع صبح أجمل غرار خارج جناح فوق للنجاة للناس مراد وأحسن خيار فارج جناح فوق للنجاة للناس مراد وأحسن خيار.